Studio Tamani, Haladji Malifu. Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde sakirabe hedi be jam nyalle modde ngone alal bare nogay e nay lewru juin hitan 2026 Ousmane Nyalle bulle kabaruji do Mamadou Watra woni to boggi jande to. Jolude mayo ba fulabe an hamni sanele o wakati ko buri kam yoji temedi di woni dari domude tajude e mayo go batte mo don kana ko be gendidi ngadi boto jawni do fa darta hono o tidal hebinirte jogala. Le mali yewtade sariyaji nantinobe kabaruji an hani wadede ko yawi don ko holliti horejo mention de la presse ngado noddango fewde e lamu leedi met en di wiide en jawno yewtade di sariyaji yalla nantingol kabaruji an nantinobe kabaruji an kewta ko e mubben na bawana ko e mubben e gollirinde do hawdo kawju lobbo yodon sembe kabaruji di kikira ko bismillah mo hedal sijo tamani bafula be jolide mayo ngo ana wembini sane handen ko buri kamiyoji temen didi kanye e karngaaji kewdi faayotaade mini bisingaaji woni ndari di domude bakka hakkunde dinten la e baboroto e bi kanan ko be gendindi dawobe yogabe ana mbaayo domude ko buri lewru farde mu benna julude batte de wembere fedde kumininde sakkade nyawuji faayotaade angaraaji joini boto jawnido talataare kanye nogay e tati lewru jendu le mairie bafula be ani kajaada men gondo to Musa be sidi be hebini ndo kitango sita sidibe
leggeni baflabe jama ko hi an buti dan mayon farrene ko men sab lafi dejere himbe dawbe ko heewi handen ana natale lana hakkune genen noddirteni tintila kan e baburutu jama kewde kan mobladi ko buti dan mayon ton yoga mebbe an wawade yontere wotere ta hebe tacci mayon on tofon kedoden sede ngaji hebade on nukku me tampi fa wala sedan ku yata mobladi temede jeg won dan mayon handen mede tewdo lama tinno fiya dabiriji yalla pon ana mukine hakkune de gelle didi ko natto sabe jama heba welliro no yafi yotta bamugo farti dal oro himne jogala hejab lam ko jodi onnuko an wonde fiide dabireji e wad joda hala hakkun kam e jamaare yalla yimbe dawoben an hebana faabirte dungu holidi kango siaka suleman sanugo prefet baflabe so yimbe boy domnurre onnuko tidalaji buran kewde yaade fotan hono hebde nyablaje nanan mudun mere wonde fiide dabireji yalla faabade be yimbe wonbe onnuko be hebata taccurde mayo ngo hakkune baburutu kay tintila sabi handen jippunde be yimbe fotale jian yarte e nyamireji fe gotum e wala kasin sabi o tidala matado me wara me wada imadraj me waifu yela dono huncho
dognama anjini rofi
o kidala ana bili e sabe lana kitido goto tawon hakkunen e gelle didi dum woni tintila ka e baburutu o lana wawa lumude jamar fu kay kaki mu en fandna o tidala himne jogala jamar ana jodi e tidalaji mu ana muyinti dum Musa besidi be himni sijo tamani yude baflabe
lengal kawrital dabreji kewdi woni bamaadi yalla jul gongol ana yawa kanan ko be dabreji dibe bami ana henna nenno e jukkingol golleji di tawe sultere fu wala henna be dugol wattu golle du wodi caggal hanbe cultivide golle fuddan wattu 6h bete jukinan fa 20h jamma ko wonno arande 6h30 golle jippo 19h no dabrej bamidi be bi ana way wadde fa himbe buita domude bangeji didi mayo go ora jume jonde la presse wadi noddango fewude e laamu o fa jawna na jewtugol sariyaji pawidi do kabaru nantingol kabaruji e wi banjugu dantengol jewtugol ana moyi fa leydi meden di heba sariyaji lobbi mbawdi latade sababu nantingol kabaruji en ka hewta hore mudon jeya fa yottade hawjo hore mudon o wadi go noddango nyande talataare kenyen noga etati lewru juin doule jonde hakkunde laami be bibe leydi meden ndi bot pawido do hollitingol golleji di lamon ko be leydi meden di ngadi kede ko banjugu dante wi Musa Malesi suko do facitango sita sidibe
nous avons fait les assises de la
men wadi joda hala hakkune bal ame hitna kabaruji yeso joda hal ko entité assise nationale de la refondation do an andato homo fu chakam di seriaji wiita men wadi joda hal kasna ko men journaliste en yalla golli amen ana nayro do ala haliji adna wonde mudo handen di seriaji ana hani batede ko natto sabe yafunde gollal men journaliste en nyol man handen men mati yimbe hewbe hebe famu do gollal journaliste en fatade kasin sariaji ko yardata ngal gollal mini wa bamde misali do tumode ko noddete loi 046/2000 fatade kasin saria pamal ko noddete cybercriminalité ciagal modu sari kaso pamal ko noddete procédure pénale ni sariaji fu ana bamé jukre journaliste en handen ga dum wana hunde ko famete mais tewtro gouvernement leydi mali tinode hokka journaliste en faaba muña
financière aux organes de presse
to do ansa to tajugol kuran holta wiyede ana tampine himbe sanne le o wakkati ko bonnata golleje himbe nono be mi jonte kewdi joni hengendi ndi no erngaaje tattan woni ko hebata kuran jiwde yamde noga yottade noga etati o kabaru ana tampine himbe gendi sanne fa yottade gollobe ko wana dun ciagal dun kasen holtinde wiide be mbi no kubbo jamdu ana tiidi ton sanne ila lewru septembre hitane 2025 litre essence ana sotire hakkunde temene yottade temere jeddi e juude sodo sotte en ben en cultivide no to kebata dun le commune ngaji battidi don fa yottade e region ngaji goddidi ana kibira dun duno tiidirbe quality metal mabbe dun e metal mabbe du e sariyaji na e jukkungoji di kanankobe leydi meden di bami wiide litre pat kanankobe onno ko bami wiide pat litre essence jabbo temede nay cfa sabi wi mabbe no be kibirta dun ana tiidi fa be ngadda dun du ana tiidi
Sijo Tamani mo Fondation Irondel do Mali do kany e gollidimbe mudun radioji e teleji Mali Irtel e do faba munya coopération suisse coopération espagnole union européenne le gouvernement norvège
ana wi wattu yoga dartude yidede hana selde kamari dewgal wadi tawen yoga sini nati dewgal tan wala fu ko watta kasen ko hantifa ndewlu do dun nabeida yidde dun le zoom sir handen min kala hala welde hide le dewgal rewbe anakaani heddorade nyaajude hedde worbe mubenna worbe ne ana kolla misalu lobban jabu maryam kulbali do facitango sidde sidibe
le galleji ni rabu hursnabe ko heewi jabtal lalnaade e woni hala hakkune worbe kan lewbe ko buri heewde le galleji ni le bi worbe heewbe sun ayi rewbe ana watti kadleji lobbi ma moori atta wonto e miile yaade mabbe woni kurtungoje nanal mudun le dum rewbe ben holliti kan en waawa heddaade ana heeba sukabe kay wadde defande e golliji kewde nanal mudle galle tinno kasin lalno dum wana hono ko yaafi ngaddu e tawede fu worbe heewbe jabne di halaaji le miilo mebbe tan debbo a han lalnaade jodo yeso jun suudu mudun sa jeewi kasin worbe heewbe dus yotti ken galle haaji men wala fe kaddugal watte tenga ko buri heewde mebbe fa tawan ana bonni kaddileji di wana sifa licci en nanal mudun kaddede haana watte de jaati ko neddo moyta finnarde ngaddu e tawede fu worbe roobe homa fudo gonga mudun woni lannugal debbo mudun yo lannude hoore mudun tan yalla ne ba muuyede to yimbe yogabe fenne galle neddo haane lalnaade
sakirab do kadde kabaruji kikida ko ka kedde heda do sede yewtere waran jukkininde wassalam le mali harafinde nago ana wada kuteji sanne nana buita kebaldo rewbe do golleji mabbe na jiwde sigaso yottaade tumbutu hewbe koltiwde kebe en buita ke dun e wi mabbe non dun e wi on dun ken ande ana bonna kabaruji kewdi le galleji du ana way latal sababu du bonnugol jande sukabe fay e tawdi tida laaji balde de ana jokki wallungoji lala jaraature ko hebini en
les raisons aji kewdi mali rafnde na wu na jogiti latare ti Allah le imadraji keberobe telaji yawara witugol jaguji ti Allah yare lumoji witi sanne kebemabe
seguyano lagana bani min do segunon rafnde na ko wadi ti Allahji do golleji amen mi dawanno akunde mali e burkina wadude jaguji ka handen farati won do gol lawol kabaru leedi me ndi anati de handen temedere an he anno pasi ka handen kina itta temedere jetti ayoban pasi jagumadu nenno ana tiidi fa neddo heba tino tiidugol kubbo jan do tinni golleji di mi moddinke non jagu liqi ngadammi saabe rafinde nago handen ana fandi ko kebammi ida yano akunde lumoji sigaso rafinde nago wadi yimbereji sanne do golleji amen dum boyti dawidi handen kebalam buytake ana tiidi fa fami darano haajuji an wana hala sukaben fuburi ranade jande lekkol ma
be dadi telaji kebedi o do kabaru o mata ma sanne le ngurdam galleji dunke kabar ne da ko professeur Brahma Eli Diko holtibide butugol kebe roobe no jaati latide hello ele galleji e bedude hoyfundidi
yalla ke son kabar hebgol ngure galleji tiide handen dum ana buyta holare neddo e tampereji pewde gube jogide kabarde ana moji daranade kabaruji rewbe kanyen dannum ana mawni sanne le galleji nenno daragol golleji mabbe buytan kebal sanne dun ana wawi latade sababu buytugol kebal bangal nyamdu e wadde heydere fobori hedde sukabe
telaji bilidi e denagu tawde fuf kumni be fabaji nan jokiti golleji mabbe gollude lulunde pnud na hinni bru fuf fabaji bangal kebe roobe e hayebe kettanna bangal mudu hore jonde do gullirde Roland Siri.
Nous avons des interventions
beden gat imadaraji le nokuje rafinde na ku wodi ono banyagara motti sevare komin gatta na fawi do bangeji tati bangi arande yo faabade bangal golle e jawdi bale rewbe imadaraji ana fawi do ko kambe koy mabbe wonbe le kreduji di be dartata wallirede beden gollide e darani be dun fu buri kanan koobe nokuje de bangi dido bo beden darta rewbe ardibe wallude dum ben do eedinde be rewbe faam golle hono golle nirta koy mubben e hono addirto le golleji mubben bangi tata bo hono be gatta baawana koy mabbe ko buri hewde hebobe di ballinguje fu yo rewbe non
sont les femmes
andan ko war mudu holti wiide soni dun do jukitini en kuteji di ne mbawi boyde sonne bangal talkaku selaji jande sukabe yawara jamare nde e cedelele gondal den futtingul kalakul imadraji kebe yo hono ni nuygal sembingul tinare rewbe e haybul deejere galleji